turamushimiye mugenzi wacu kutugeza amakuru avuga ku isi. Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Muri uyu mwanya tugiye kubagezaho ikiganiro ejo gitegurwa n'urubyiruko rwo mu Rwanda.
Ibidashize byasigiye cy'urubyiruko. Ubu rubyiruko rufite indoto zitandukanye. Ese urubyiruko rukora iki rutegura ejo harwo hazaza? Urashaka gusangira n'urundi rubyiruko icyo uteganya mu gihe kizaza? Kurikirirwa iby'urubyiruko mu kiganiro ejo.
N'urubyiruko twigire kuri ejo hacu hashize, twubake ejo hatubereye. Ikiganiro ejo gitegurwa n'umuryango ejo nyiramubande z'urubyiruko.
Ikiganiro ejo mugikurikira kuri radio Ijwi rya Amerika.
Ikiganiro ejo.
Ikiganiro ejo.
Ikiganiro ejo.
Ikiganiro ejo.
Ubundi naramukatori hanyuma rero nzakurwara indwara y'igihe kirekire, hanyuma haza kuza abantu barambwira bati wowe turagusengera.
Uyu ni umwe mu baturage wahinduye idini kubera amasengesho yamukijije uburwayi yari afite. Ariko tugarutse hirya no hino mu miryango dutuyemo, Darwin, amakimbirane ashingiye ku guhindura idini cyangwa imyemerere akunze kubaho hagati y'abana n'ababyeyi babo.
Yego nibyo Crispe, iyo bibayeho ko umwana ahindura akajya mu idini ritandukanye n'iry'ababyeyi be bifatwa nk'ishyano mu muryango, aribyo biteza amakimbirane cyangwa se ubwumvikane buke hagati y'abana ndetse n'ababyeyi babo.
Abakunzi bacu rero, murumva ko uyu munsi tugiye kuganira ku guhindura idini cyangwa imyemerere ku mwana mu muryango. Ariko Darwin, hari ibyo turi kwibaza kuri iyi ngingo.
Ese kuki hatabaho koroherezanya hagati mu muryango mu gihe umwana yisemo idini rimunyuze? Ese birakwiye kubangamirana mu gihe imyemerere yacu idahuye?
Abakunzi bacu, reka tubahe ikaze mu kiganiro cya none. Ariko ngira ngo nk'uko mubizi mu kiganiro ejo ntitujya twiharira ijambo, bityo turakira ibitekerezo byanyu, ingero cyangwa inyunganizi kuri nimero 07/28/22/32. Akaririmbo kari buduherekeze mu kiganiro uyu munsi kitwa Asoma Bibiliya, n'itsinda ry'urubyiruko ryitwa Adas Choir mu Rwanda mu mujyi wa Kigali. Turaje mukanya.
Kubukiri uri buno buzima hari benshi bagurenze n'acyo barusha n'imana
kikurikirijwe iby'urubyiruko mu kiganiro
ejo.
Adaswa yabati isoma Bibiliya umenya aho uva ndetse umenye n'aho ugana, kandi muri Bibiliya uzahamenya amerekezo y'ubuzima. Darwin, ubutumwa buri muri iyi ndirimbo ntibivuga ku idini cyangwa itorero, ahubwo buragaruka ku gitabo gihuza ayo matorero kuba cyemera.
Uko bukeye n'uko bwije, mu isi ya none hagenda havuka amatorero cyangwa se amadini menshi. By'umwihariko ubu mu Rwanda harabarirwa asaga 1000. Gusa Crispe, hari umuhanzi nawe ukora injyana ya rap mu Rwanda witwa Bull Dog, wabigarutseho mu ndirimbo ye yitwa Amajyambere n'Ibihe. Muri iyi ndirimbo avuga kuyoboka Mana muri iki gihe.
Reka tubanze twumve ku gace k'indirimbo uko we abibona.
Come on, tuboka Mana jafashe indine.
Ati iyobokamana ryafashe indi ntera uko abakera bizeraga siko twe twizera. Abisobanura avuga ngo uko amatorero aba menshi niko natwe tuzerera mu bashumba b'imirurumba bafite Bibiliya zera. Darwin, ibi bihurira he n'inkuru ya mbere tugiye kumva mu kiganiro?
Ibi bihura n'ikibazo mugenzi wacu Ive Nkuye mu Ruge yabajije abaturage bo mu karere ka Kirehe, agira ati: ese wowe ubona ari iki cyatera umuntu guhindura idini? Ari nabyo bihura n'amagambo tumaze kumva Bull Dog yavuze mu ndirimbo ye.
Tudatinze rero, reka tugaruke mu kanya tumaze kumva icyo abaturage babitekerezaho.
Ngo ibyo babona mu itorero biba bitagenda neza.
Gute?
Wenda amafaranga bamuca atashobora kuyatanga agahindurira muri indi dini.
Nije ni inyungu ndega urebye nk'inyungu nko kubona mbega iby'ubucuruzi biza barabonye ndera basanga ine byose nyirari bashakamo amafaranga urebye madini.
Hari igihe umuntu ahindura idini hari ahinduriye umugabo akagenda ahinduriye umugabo.
hari igihe ushobora gusanga hari dini ridasengera umuntu ngo umuntu ngakire, ariko wagera kurindi dini bagusengera cyangwa se ukumva nuko bagenda barivuga ugasanga riragenda rikiza abantu. Ibyo rero bishobora gutuma nanjye mva mu idini nari ndimo ariko nkurikiye ibitangaza bagenda bahakora.
Soma bibiliya niyo nziza idufasha kunesha ikaduhesha gusobanukirwa ibyahishuwe mana fasha muri bigenda.
Ibi ibyari ibitekerezo by'abaturage kucyo babona cyatera umuntu kuba yahindura idini, ariko nawe dukurikiye ufite impamvu yawe uko bibona, bityo wizu yaza dusangize igitekerezo cyawe.
Crispe reka ducunguze uburyo umwete maze dukurikire inkuru y'umukobwa wahinduye idini ariko ababyeyi be ntibabyakire. Umuntu ashobora kwibaza amaherezo y'uko byagenze nyuma.
Reka tureke kwicisha abakunzi bacu amatsiko, ahubwo dukurikire iyi nkuru twateguriwe na mugenzi wacu Maxime Rindiro mu mujyi wa Kigali.
Ninjiye mu muri groupe abayetse turasenga, ndafashwa cyane numva ndanezerewe numva nguwe neza.
Yvonne Uwizeyimana utuye mu mujyi wa Kigali avuka mu Ruhango mu ntara y'Amajyepfo, ni umukobwa wa kane akaba ari nawe mfura mu bakobwa bavukana nawe mu muryango w'abana barindwi. Yahinduye imyemerere Kiliziya Gatolika yavukiyemo akayikuriramo ayivamo, abatizwa mu mazi menshi mu itorero rya SMI, ahinduka umurokore. Intambara z'urwango bishingiye ku myemerere mu muryango we nawe bitangira.
Bamaze kumenya ko nabatijwe mama ntiyabyumva, baranyenga barambwira ngo ngiye kuba ikigo cy'umurokore, barambwira ngo nanjye ngiye kuba ikiburabwenge, kandi mwe banjye baranyanga ngo n'ubundi barabimubwiraga ngo nta mukobwa ushobora kwigangagirira umuryango wa kamaro, barambwira ngo narimbaye umunyabwenge ngo ariko kandi nzinge muri bya bicucu bya bigoryi bya bindi byirirwa byirukanka ku misozi ngiye kugumirwa.
Nyuma yo gusiga imyemerere y'ababyeyi dore ko yabarizwaga umuryango w'abakatishisti, hari hasigaye kwihanganira ibibazo n'akaga yaratangiye gukururirwa no gutandukana n'imyemerere gakondo, ariko akomeza kurwana no kugera ku ntego ye yo kwiga kaminuza akora urugendo rugera ku birometero 30 buri munsi ajya ku ishuri n'amaguru.
Niga muri Kiye nagize ubuzima bukomeye, navaga muri Kiye n'amaguru, niga icyo gihe mu mwaka wa mbere n'uwa kabiri nk'atanu bari barancumbikiye two kose mose Nyamirambo, ubwo buzima nabo bayemo imyaka ibiri.
Umuyobozi w'itsinda ry'abahetsi ry'abanyamasengesho yemeza ko bagize icyo bafasha Yvonne mu rugendo rushya yaratangiye nk'umunyamuryango mushya bari bamaze kunguka muri iryo tsinda.
Nk'abakozi b'Imana nk'umuyobozi we uko twagendaga tubona ushaka kujya mu bibazo, uko twashaka kumusanga no kumukomeza. Ubivona amaze kujya ku rwego rwiza, ni umunyeshuri wize neza, ubu ni umunyeshuri urangije masters, ni umuntu ufite akazi keza.
Avuga ko ari uko yiteguye kurera abana azibaruka nibakurikira amahitamo bazagira ubwo igihe cyo kubaka umuryango kizaba kigeze.
Ndazi neza yuko kandi ndahamya neza yuko bazakura ari abakristo, kandi ubwo bataba akaba umusilamu akagira ngo njye nzakomeza inshingano zanjye nk'umubyeyi, kimwe cyo nzakomeza inshingano yo gusenga.
Bishimo bakristo hori babo dusigaye tugitwaza nk'umurimbo, ntituzi kuyikoresha, ntituzi kugirwanisha. Oh God, dusigaye tunagipirata tukivasye yakagombye
kuba Adorin. Nyuma yo kumva iyi nkuru ngira ngo birakwiye ko habaho koroherezanya no kubaha imyemerere ya buri wese hirya no hino mu miryango.
Erega burya buri wese agira impamvu ahitamo idini cyangwa itorero, ariko kubera ko akenshi biteza amakimbirane mu muryango. Crispe, twifuje kumenya icyo ihuriro ry'amadini mu Rwanda ribivugaho. Nuko bavugutira umuti abakimbirana kubera ko bari mu matorero atandukanye cyangwa amadini.
Ni mu kiganiro na Bishop John Rucyahana mu ihuriro ry'amadini n'amatorero yose abarizwa mu Rwanda.
Jewe nitwa Bishop John Rucyahana, mpagarariye forum twita Rwanda Religious Leaders Forum. Iryo rero akaba ari ihuriro ry'amadini yose, harimo abanyagatulika, abangilikane, abapendekote, Independent Churches, Baptists, n'abayisilamu barimo, n'abandi bose, andi madini yandi ya gikristo arimo. Ni byinshi rero bituma umwana ahindura, ariko ibyo ari byo byose uba ugomba kumuha umwanya, ukamuha uburyo bwo kuganira n'umwana kugira ngo amenye ikimujyanye ko atari cyo cyangombwa, ukamubwira ibyangombwa ariko ntushake kumuhata.
Noneho n'icyo uvuga kuri ba bantu babana badafite imyemerere itandukanye bakabaye babana gute, bagize ubuhe bworoherane?
Babana badahuje imyemerere nuko bagomba kugira communication, uburyo bwo kujya inama, uburyo bwo kuganira
kuganira kuri ryo tandukana ryabo n'imitandukanire yabo nuko bazakomeza kubana muri uko gutandukana kwabo kuko buryo imyemerere y'umuntu niyi mugiye nemeye y'umuntu niyi mugira uwari we ikigira umuntu igituma umuntu abo wari we ni kimurimo ikiba mu muntu ni yanemeye ye ahubwo guti jewe byanze bikunze iki nicyo nshaka kugera kubwiye imana yanjye nuko nzagira nzabana nabo ndi kumwe nabo iyo nemeye rero niyi kugira uwari we niba ramufite za nemeze zafite icyerekezo kimwe urumva rero mugomba kujya inama mukamenya uko muzihanganirana nuko muzafatanya muri kwa gutandukana kw'imyumvire yanyu mbere yuko tujya muri conflict mbere yuko twangana n'abana mbere yuko duterana hejuru n'abana tuba tugomba kumenya umwana ahunze iki ese agiye mu rundi rubyiruko aho bahimbaza imana basimbuka babyina bikanezeza ubuto bwe akajya mu by'abato bajyamo ntabagiye mu idini ntabagiye mu kumenya imana ntabagiye gushaka imana kuko yayibonye abagiye muri fellowship n'umunezero uri social icyo gihe nabyo urimo iyo umenye icyo ashaka n'ikimujyanye utakimuhereye iwawe umufasha kukibona ahandi akacyongera ku byo wamuhaye ibyo byose ni ibintu abanyamadini n'ababyeyi bagomba gusuzuma ntibagiye conflict ahubwo bakamenya uko bafasha abana gushaka ibyo badafite iwabo bakazabyongera ku byo iwabo babahaye aho yabikorera mu idini kandi dukwiye kuba nta mubyeyi rukwiye kubigiramo ikibazo
aha niho dusoreje igice cya mbere mu kiganiro ejo 0728 0282 32 iyo niyo nimero duhuza namwe bakunzi bacu nimudusangize ibitekerezo byanyu maze musome bibiliya mu kanya turakurikira ikinamico nyiramubandi duherukana irushanwa ry'amahoro rimaze kurangira babazi na habana begukanye umwanya wa mbere ku rundi ruhande se cyamunara guteza ibya gatimbanyo yabigeze he uko abaturage bategerezanyije amatsiko menshi cyane bashaka kureba uko azahikura reka iki gice kituganishe irwejuru na ruhizi
Cheri
Karan
Felicitation ko uri umuhanga pe
Pade kwa mokeo
Shiri urandaje pe usikari ubwa mbere umbwiye igifaransa
erega Shiri mbere yuko duhunga n'ababyeyi banjye bataramwigaga ahantu heza kandi rero mu rugo twari twifashije pe ariko nyine kubera intambara no kubabura ntahise nshikiza amashuri ariko ndacyumva ngana kivuga gake
Shiri biranyuze cyane rwose n'ukuri pe binyuze umutima
merci
usimuna kwitegereje ikinyabupfura umubiri wawe ubona ko uri umwari ufite uko yabaye uko
akomanda Shiri nitware kugeze mu nteko y'abaturage ari buteranire kugira ngo twicare nyina yitegeye twumve neza
nabyo nibyo gusa nagira ngo rwose nongere ngushimire mbikuye ku mutima ukuntu witwaye muri ariya marushanwa
Shiri nagombaga kugufasha
byihorere ejo nzaguha kado yawe ariko sindi wikubwire uzayibona
aya nta kibazo ahubwo reka twihute twicare tutaza gukerererwa tubone uko twicara ahitegeye twumve neza
oya nibyo kuko ubu ndabizi abantu babukereye ngo baze barebe nyine ukuntu ibyacu bigiye kugurishwa ariko Sheri uzi ko namaze kubona ko abantu benshi bakunda kwishimira ibyago bigiye kuba kuri bagenzi babo
papiya ko numva mu nda byedurumbanije reka nsubire mu rugo gatoya njye mu bwiherero ntaza guseba mu bantu
gusa ubundi nimba wumva utameze neza wasigaye ukaryama genda ndaza kukubwira uko byagenze
sha papiya inkuru mbariranira tuba ntahageze ngo ndebe uko gatsimbanya ariko byitwaremo naba mbaye imbwa ikindi kandi niteguye ko ari buze kurira abonye ahantu he bahagurishije abiri yaba ari ndi yafite nkahagura
cyakora byo hari yari buhasebe
cyane rwose
nukore pe ikosoro ariko uzi ko bari ufite uko ubayeho uyu munsi wa none ukabona baje kuguteza cyamunara
sha twe turiyanze ntitwavuye mu byacu
nawe nyine nateseke nk'uko natwe tumeze
nibe natwe batwihera ibyo kurya
ubundi inzara nimukanda kabiri azamenya ubwenge
yumva ko ubuzima bumera
ahubwo reka nkubwire soro nanjye ndebwiye mere nzamura gatoki mvuye ko nchaka kumugurira
kugira ngo musumburutse
noneho byahita bimwica burundu
ahubwo do ndabona bahageze
Eba nawe yazindutse di ukuntu se yicaye imbere
uhagira ngo
ajye yanihagaze ahubwo soro
natwe cyaha tutarabegereye nacyo
Ikinamico nyiramubande muyikurikiye mu kiganiro ejo kuri radio Ijwi rya Amerika
Niko ka ntembwe mugore wanje
yego mugabo
mwe ubonye ikintu tugaba twinatwe twa bukereye n'utugore twawo ngo baje kureba ikintu ngiye gatimba nyinsebo
ahora po
yego nakumira ko kujya ko z'Imana yabiretse ko ari igitangaza
ni igitangaza
batashe bakwimishwaro peke gisebyo
ni gusa nawe wampumke rwose yego narinzi ko byibura wakoreshejemo make none ngo turaburaho 150 byose
ariko nayo kandi
gusa urabona zavaje ko
ariko kandengo ntukabare cyane ubwo urabona nari kuyaboha yose kugusigara tubayeho gute nakumbwira nawe riba abantu bari bahuruye baje kudushungera bangana kuri urabona to batazaje baza no kureba ko twaburaye
cyakoze
umugabo ufite ubushishozi
sanaya nuko yashaka nubwo ibyari bikomeye bivuye mu nzira ubundi tukanashaka n'uburyo tuzishyura uriya mwana akazashyira ribanje nibyo
nibyo rwose
se wabanye ko bari baje kudushyigikira
ribanje arahari koko ubwo ntiyancishijemo inji
Oya ntabwo ari we. Ngira ngo we ntabwo yigeze ahagera. Ahubwo mbabazi naho abana bari bahari.
Babwe, uriya mwana buriya ntazanseka. Sasero noneho, ubu ni ukubwira abana ejo akazamutumira. Sibyo? Maze nawe uzaze turi iriya sake, tumuzimanira kanyamasha. Maze dusangire twese mu rugo nk'abavandimwe.
Ni wumva noneho. Ubundi umuco wo kudacimura agatsinda. Icyo kintu utekereje ni inyamibwa. Si, kandi nawe. Nawe bizatuma rwose agenda kwiyumvamo bikomeye.
Rwose.
Ni nayo mpamvu navugaga rwose ni. Ambere umukazana sinaba mpambye rwose
kante ubu nange ho bigeze aha mbabazi ya mbere umukazana
ara rwose yatuye
rwose ubu se mu muryango wanje najyaga kuyabaka bakayampa
sahe byase
ariko wera bwo ukuntu yitanze
mukuri
reka nje kuvugana n'uri ya mukirari banje
byari byarananiye neza byari byarananiranye ariko burya ngo Imana ihori hose Ahubwo maho make ndere n'utundi tuntu nahaha maze turiho kuntu twategurira uriya mwana rwose impano bitanu aho ngaho
ubwo se bitanu byose nibyiki
ufata
igihumbi
kandi uyu mwanya gufata amafaranga neza urumva ubwo koko ubwo wumva igihumbi cyahaha iki ngaho byonyine bibari igihumbi ngira ngo biranagwamo igitunguru kutakivuga amavuta kutayavuze nta sereri dushyiramo se
ngo hakira fata bibiri ugiye nange reka ngende ngo temera gacupa bakamwe ubwo turahurira mu
rugo ngata komeza yego mwana ntuga sitare ngaho injiri
murakoze rwose erega nsigaye nza hano nkuje mu rugo
ariko n'ubundi ni mu rugo ntukaze wikandagira rwose
ngaho rero ni igitenge nambare nze ngufashe
oya mwana wa wikwigora rwose ahubwo sinika ku cyumba kwa habana mu byo utaze n'uwe muganira muri saba ibyo ni gukora rwose rugiye gutungana
yego sheri ese ntiwamenye ko naje waje tukaba turimo tuganira
nakumvise kare maze utarinjira ukuri da
ariko se nawe urakaze ubwo koko utambeye ko naje ncecetse wanyumvise gute
impumuro yawe nyizi mu busa natangiye gukumba rwose ikiri hariya hehe
ndakira maze ukarabye habana shiri wawe mbazanira ibyo kurya
Ese muzehe yagiye hera
yasimbukiye hano arafaraje abagabo se ko batajya bakunda kurya mugira tuba twirira araza hato
ariko mama ubona ntarahisemo neza ndamukunda pe
wahisemo rwose gusa mujye mukundana nibyo byiza
Oh mbabazi mwana wanjye wahageze twe yo ni karibu mwana wa ni karibu rwose niko shaba tutaje kuzana mbabazi agafanta ngo ikinyota sa tumuzane cyo babo
eh nari nazifashe kuri butike eh ariko ntacyo yamenye kuzishyura
ibyo nta kibazo rwose ko nagira ngo nchimire byibaza yo mbabazi rwose cyambaba kora dufashije gusoka muri kiriya kibazo twafuye nacyo
yarwose
uri umwana mwiza pe urakoze cyane
kuri nta kibazo ahubwo nabonye haburaho make rwose iki cyumweru ndayashaka nayo nyabaza
mbago mwana mwiza wesha urakoze cyane mbago
Gasimbanyi yamaze kunyurwa no kwakira mbabazi mu muryango kandi noneho yemeye ko yamubera umukazana. Ese ibi ntibyaba ari by'akanya gato yibagiye ko mbabazi ari impunzi cyangwa yahindutse yamaze gusobanukirwa ko umuntu ari impunzi? Reka tubararike kuzakurikira ikinamico nyiramubande igice gitaha.
Ikiganiro ejo muri kugikurikira kuri Radio Ijwi rya Amerika 104.3 FM.
Crispe, nyuma y'ikinamico nyiramubande abakunzi bacu bakunda cyane, igikurikiyeho ni ubutumwa badusangiza buri gihe.
Erega ikiganiro ntabwo ari icyacu gusa, nabo baba bagomba kukigiramo uruhare. Reka duharire akanya Kristela, twe turagaruka mu kanya tugana ku musozi.
Ikiganiro ejo mugitegurirwa n'umuryango Ejo Youth Echo ikigali mu Rwanda.
Reka nshimire mwese mukomeje kutwereka ko turi kumwe nk'uko maze kubimenyera. Uyu ni wa mwanya tunyura mu butumwa mwa mwaradusangije ku kiganirisho. Reka mbibutse ko ubushize twaganiriye ku ikorwa ry'ubukwe, aho twibazaga igituma abantu bakoresha ubukwe bagakoresha umutungo mwinshi, nyamara nyuma yabwo ubukene bukabatera bikabaviramo n'amakimbirane. Twihuse reka duhere kuri Tuyisenge Fabiuli Irungi, aho yagize ati umuntu yagakuriye gukora ubukwe bitewe n'uko ahagaze mu buryo bw'ubukungu akirinda credit, ubwaho yashatse kuvuga inguzanyo. Komeje avuga ko bitabaye ibyo uhura n'ubukene bukabije bikagira ingaruka mu muryango nyarwanda. Na uvita ruherereye mu Gasyata yunze mu rya bagenzi be agira ati rubyiruko rwacu ntidukuriye kwihanika ngo dukoreshe ibyo tudafite. Yasoje agira inama urubyiruko avuga ko bagomba kugira umuco wo gukoresha bike kugira ngo birinde amakimbirane aterwa n'amadeni y'ubukwe. Naho Etienne mu Bugesera aravuga ko nubwo ubukwe ari umuhango ukomeye mu buzima bwa muntu, kuwiziza ari ngombwa mu buryo budasanzwe, atariko ntibikwiriye ko wizizwa ngo wibagirwe ejo kandi ubutangira urugendo rw'ubuzima bushya bwiteka. Naho Anastase mu Gisira ndetse na Jadirungi bagize bati ntibihesha agaciro gusesagura. Dusoreze kuri Ezekiyeli uri Nyamashiki, ahatanga inama agira ati abategura ubukwe bagakwiriye kumva ko kugira ubukwe bwiza atari ugukoresha ibya mirenge. Ati kandi ubukwe ni ubusabane, ibihari nibyo basangira babutashye. Mbere yuko nsubiza mikro bagenzi banjye, reka mbabwire ko uyu munsi turi kuganira ku matsimbirana avuka hagati y'abana n'ababyeyi bivuye ku guhindura idini.
Hello, uyu ni Shali.
Uyu ni Nina.
Tukurikirana ikiganiro ejo ku Ijwi rya Amerika 104.3 FM. Nawe ntugacikwe.
Turagana ku musozo w'ikiganiro cya none, bityo reka dushimire cyane Uwicyeza Kristela umaze kudusomera ibitekerezo abakunzi bacu badusangije, ndetse dushimire n'itsinda ry'abanyamakuru ribategurira ikiganiro ejo. Ariko Darwin, mbere yo gusoza, ese mu gice cya mbere twaganiriye kuki?
Mu gice cya mbere twaganiye ku guhindura idini, bituma twibaza tuti ese ibiko biteza amakimbirane ya hato na hato hagati y'ababyeyi n'abana babo? Wowe udukurikiye ubona hakorwa iki kugira ngo habeho ubworoherane mu gihe umwe mu bagize umuryango yahinduye idini?
0728032 ngira ngo bakunzi bacu murabizi ko ariyo nimero iduhuza mu kiganiro. Muri studio nari Crispe Mizero mfatanyije na mugenzi wanjye
Dorin Dahumba.
Roger Nigena nibwo bari uhagarariye iki kiganiro. Mugira amahoro, gahunda za Radio Ijwi rya Amerika zirakomeje.
Turabashimiye bagenzi bacu bo mu Rwanda batugeze icyo kiganiro ejo. Umwanya ukurikira ni ikiganiro dusangira ijambo tubagezaho buri cyumweru.